Mariko umutwe wa 16. Isabato ishize, Mariya w'i Magadala na Salome na Mariya nyina wa Yakobo bagura amavuta ahumura neza ngo bajye gusiga umurambo wa Yesu. Ku cyumweru ari wo munsi wa mbere, bagera kumva izuba rirashe. Baza babazanya bate.
Ninde uri budukurire ryabuye ku muryango w'imva?
Bitegereje, basanga ryabuye ryahirikiwe hirya nubwo ryari rinini cyane. Binjiye mu mva babona umusore wicaye mu ruhande rw'iburyo yambaye ikanzu yererana nuko bagwa mu kantu. Maze arababwira ati,
"Mwitinya, murashaka Yesu w'i Nazareti umwe wambye ku musaraba, ariko yazutse ntari hano. Dore naho bari bamushyize ngaha. Ahubwo nimugirire mumenyeshe Petero n'abandi bigishwa ko azabategereza muri Galileya, niho muzamusanga nk'uko yababwiye."
Nuko basohoka mu mva bahunga, bagenda bahinda umushyitsi, bayobewe ibyo ari byo. Ntibagira uwo babibwira kubera ubwoba. Muri icyo gitondo cy'umunsi wa mbere, Yesu amaze kuzuka, abanza kwiyereka Mariya w'i Magadala, uwo yari yaramenesheje ingabo ndwi za Satani. Mariya ajya kubimenyesha bari barabanye na Yesu, asanga bababaye cyane barira. Ariko nubwo bumvise avuga ko Yesu ari muzima kandi ko yamwiboneye, ntibabyemera. Hanyuma y'ibyo, Yesu abonekera abandi babiri mu bigishwa be bari mu nzira bajya mu cyaro, adasa uko yari asanzwe asa. Bagaruka kubimenyesha abasigaye, nabwo ntibabyemera. Hanyuma abonekera ba bandi 11 bafungura, abagayira kutamwizera kwabo no kugira imitima inangiye, kuko batemeye ibyo babwiwe n'abamubonye amaze kuzuka. Nuko arababwira ati,
"Nimuje ku isi hose mwamamaze ubutumwa bwiza mu bantu bose. Ubwemera akabatizwa azakizwa, ariko utabwemera azacirwaho iteka. Ibimenyetso bizaranga abazaba babwemeye n'ibi: mu izina ryanjye bazamenesha ingabo za Satani, kandi bazavuga indimi zindi nshya. Nibafata inzoka cyangwa se nibanywa uburozi, ntacyo bizabatwara. Bazarambika ibiganza ku barwayi bakire."
Nuko Nyagasani Yesu amaze kubabwira ibyo, ajyanwa mu ijuru yicara ku ntebe ya cyami iburyo bw'Imana, maze abigishwa be bajya hose bamamaza ibye. Nyagasani yabafashaga muri uwo murimo, atanga ibimenyetso bishyigikira ukuri kw'amagambo yabo.